kutembeza. Chama kimekuamini kupeperusha bendera. Hata wakuchafue lisu hauna doa. Lisu kwa kweli hauna kashfa. Lisu baba unaweza. Wewe ni raisi wetu. Nani wakumzuia Lisu?
Sina begani yangu na kurudi nyuma. Begani yangu na rudi nyuma.
Makamanda.
Begani yangu na kurudi 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 nyuma.
Makamanda.
Tundu Lisu wapeleke.
Chakamchaka.
Wapeleke kikamanda.
Chakamchaka.
2020 wapeleke.
Chakamchaka.
Mbeba maono wakimbize.
Chakamchaka.
Tundu Lisu wapeleke.
Chakamchaka.
Wapeleke kikamanda.
Tundu Lisu noma kama Obama, unavyo watingisha kama Obama. Tundu Lisu noma kama Obama, unavyo watingisha kama Obama. Read eyes, wake up, wake up, wake up. Read eyes, wake up, wake up, wake up.
Atundu Lisu ni kidume, hawakuweza tawaunde tume. Oh, Lisu tuvushe, akidedea tuibuke. Wapiga kura tupo tena tupo imara, ushindi tunaungojea. Na ulipigwa risasi damu ikamwagika, dhambi inawatafuna. Wamepoteana,
wanatafutana.
Wamepoteana,
wanatafutana.
Wamepoteana,
wanatafutana.
Wamepoteana,
wanatafutana.
Sina begani yangu na kurudi nyuma.
Makamanda.
Sina begani yangu na rudi nyuma.
Makamanda.
Sina begani yangu na kurudi 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 nyuma.
Makamanda.
Tundu Lisu wapeleke.
Chakamchaka.
Wapeleke kikamanda.
Chakamchaka.
2020 wapeleke.
Chakamchaka.